Obwakabaka busa y'amasomero ga Buganda ga nnassale okuteeka essira okusomesa abaana olulimi Oluganda basobole okwenyumiriza mu buwangwa bwabwe. Minisita akola ku njigiriza n'enkulaakulana mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kkookiira Nakate Kikomeko ategeezezza nti amasomero gasanye okuza abaana mu buntubulamu n'obwerufu kisobozesa okuzimba omugigi ogw'abaana ba Buganda abasobola okuwangaira mu mbeera egumiikiriza abalala n'okufaayo ku bannaabwe.